Jomix Studio Ghost Pro Nukutanjeza Revelation. Looking at you in the tight skirt. Lately you've been making my night worse. These dreams are just getting ripe as wet. And trust me, this is a tight bus. Yeah, I dreamt about you in high school. See, I made you my wife to be. I can see you're more than Mora, more than gold, silver and more than dollars. Yeah, could be more like Sho Baraka Abi Barack Hussein, you Michelle Obama Halu Tasi Mangami Ombia Landa Bamu Kikulu Nyariati Pohumaracha. Yeah, Abu Avu Tito Nini Anyatia Zilipavu Kefa Avutia. Yeah, Inisi Angwambiza Si Amaria Chitia Zimeze Falani Mingari Makalatia. Yeah,
nilikuona kutoka jana, moyo wangu. Yeah, moyo wangu zambe nilalemi sana. Ah, nilikuona kutoka jana, mpenzi wangu zambe nilalemi mama. Ah, nakupenda
Zambala ale miambamba, timivu akwari sikini na kupenda. Sana sana akatani mbamba, matavini miazi ni adada. Yeah, resi ale miji LL. Yeah, Zambala mimu membanga miniserwa. Kilia nya amanga mala onigia. Ama lelio la perangu ni owilia. Etuka lirisi elisi ala ketunisi. Manga miazi tilongoro adizuti. Kata la letama ni misi ifuditi. Ala kiditu walu ani ame chikiti. Agba Tarayo, amazeleba, mi ejimani asinduza, betoleba, ma andreli kopiti siri, milweda, ajikuwa jizambala midelu chorus line.
Yeah, nilikuona kutoka jana, moyo wangu,
yeah, moyo wangu
zambe nirale misana. Ah, nilikuona kutoka jana, mpenzi
yeah,
wangu, zambe nirale miambamba.
Nilikuwa na kuangalia kutoka jana, nilikuwa na kuangalia sana sana. Siwezi toa macho wangu wa jama. Unalimpa hunters marijuana. Yeah, let me steal it from Chigali.
Chigali,
hey, town so that everybody is. We cause I know we got it. Got it perfect like the local Ugali.
Ugali,
Lamborghini, Walai. You drive me crazy like Ferrari. Man in Gemini, hey, you are Dani.
Adani,
Tambara, Sileta, Mia Amakari.
Yeah,
Kata Irasi, Matami Sunilasi. Mami Jinji, Lasima, Midi Teletasi. Ikata irasi, matami sunyilasi. Mami chinji lasima, bibi rasasi.
Yeah, yeah, nilikuona kutoka jana, moyo wangu,
yeah, moyo wangu
zambe nirale misana. Ah, nilikuona kutoka jana, mpenzi
yeah,
wangu zambe nirale miambamba. Ah, nakupenda.
Bye.